ama no na ɔhwɛ nnan ebio na kwaa no baako kwaa no baako akwaa no a ɔkuta no ɔmo ayɛ bia awiedie nanso ohia ɛsuo treatment nti ɔhwɛ sɛ ɔbɛtumi ayɛ saa deɛ no nti ɛno adua a na ɔde kata no nso ɔde abrɛ sika ɛne wama me copy sɛ nti nea wɔhwɛ mu nti sɛ wobisa hɔ nea mɛkyim aka no nea sɛ ɛde a ɔwɔ no medeɛ menim ɛnyɛ me ne nnɛ wɔ hɔ ɔno na sɛm aka kyerɛ me no na mede ka kyerɛ wɔ mu bibi foforɔ wɔ akyirɛ a mɛmtimi ɛnim adanseɛ wɔde kata ne baa mmra ɛmmerɛ di a akata no na date wɔ so no yɛ 28th February mede 8 February wɔde akɔma speaker ɛna me wakɔ bi me speaker no a bɛka sɛ bi a ama no pan anaasɛ ɔma no pan na mene speaker no ne yɛhu nkɔmmɔ sɛ ɔama no kwan foforɔ anaasɛ ɔba no kwan foforɔ ɛne me hu nkɔmmɔ nti no mentumi nka ho biribia ɛna wɔbisa na ɔhwɛ nan bɛyɛ ma no 4 weeks from February 28th no nti saa ne mɛtumi aka wɔ hɔ no akata no wɔamfa ammerɛ me bɛdeɛ kɔpi ne ɔkɔpi me kɛna ɔde ama no